Staki tena maumivu, staki tena mapenzi, moyo wangu tulia. Kutwa mboni zangu na machozi, kuyalilia mapenzi. Nimekubali, nimekubali,
nitakuwa ex.
So wizi,
staki mapenzi no, upweke so issue kwangu. Kisha kupa mwili na roho, ukataka na pesa zangu. Ukutaka kujua upendo, nikutaka matipsi mandafu. Kila siku maumivu ni kwangu, bora ni baki kwa ex wangu. Nachoka na penzi ya this type, break my stress never dream come true. Like mabusu, penzi la wivu, litupe tumbali ilo penzi alinusu.
Kama kupenda, mimi mechoka, acha tuniwe ex. Mapenzi, 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 mapenzi yanawatesa wengi. Mapenzi, 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 mapenzi yanawaumiza wengi. Bora peke yangu, bora peke yangu.
Kilanki love mistake, staki love, staki kovu, staki tena kujifeki. Bora tuachane please, bora uniache mi. You happy happy, you happy money, you happy car, you happy party. Atwezi kwenda mbali mbali, atwezi kuwa ngari ngari. Niache bayi wayi wayi, lupenzi laku halifai. Bora baki ex, ilipenzi gani eti. Unakuja kunibeti, utakuja kunipa kesi. Never back my home, my home. I live alone,
alone.
And give me my phone. Nataka kiki kwa rodi. Nimekubali kuwa ex.
Mapenzi, 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 mapenzi na watesa we.